Yo, who need big stone? Gary, ya, intimate, but don't go on.
On time, yeah.
Kila siku, tusema mokozi.
Tusema mokozi.
Tia mina nena wakuna ngozi. Hakuna ngozi. Kila siku, tusema mokozi.
Tusema
mokozi. Para uchukufu wote ni wake yege.
Tempo, shadow kiniona kwenye Christian tempo. Judge by my looks, we judge kwa vitendo. Kiniona na Versace suit, bado nina pendo. Kwa Timberland dreadlocks ama Shenzon. Bado mambo ya Satan, niya panata. Aba janda tan, sister Dawin song. Ina run it out, people call it out. Ina band down, ina shunt down.
Kila siku, kila siku tusema mokozi.
Tusema mokozi.
Tia mina neno hakuna ngozi. Hakuna ngozi. Kila siku tusema mokozi.
Some people go to the church. Ukini chekeni meva koti ukadhani miniko clear. Shetani napiliza ni wangapi umangamiza. Katuweka kwa giza ukadhani umemaliza. Ametenda miujiza katuweka kwa mwangaza. Tujirushe, omana minaimu. Tujirushe, ametenda miujiza. Tujirushe.
Kila siku tusema mokozi.
Tusema mokozi.
Tia mina neno hakuna ngozi. Hakuna ngozi. Kila siku tusema mokozi.
Tusema
mokozi. Para uchukufu wote ni wake yeye.
Wote ni kueleza. Kuna na jambo tunona moja linaweza tukukera. Lakini usini sita. Mwenyezi Mungu kweli amenilinda kutoka utotoni. Paka sae mimi kweli na bebea. Mimi liku mtoto mdogo lakini napaza maula. Na kweli mimi ameni kuwa. Bado mimi na bebea juu lina bebea. Wala mimi tamushukuru na Mungu kwa kunipa tu kipaji. Bado mimi kweli nina songa mbele.
Kila siku tusema mokozi.
Tusema
mokozi. Tia mina neno hakuna ngozi. Hakuna ngozi. Kila siku tusema mokozi.
Tusema
mokozi. Para uchukufu wote ni wake yege.
Tuna sign up right now. Sign up right now. Tuna sign up right now.